kueleza chura. Wanaongea kama kasuku, unadhani marafiki kumbe ni madui sana. Oh, oh, aha, ukiwa nazo ndugu yangu sifa zote wanakupa. Ndugu bila pesa wote wataondoka kama vinyonga, wanabadilisha sura, wanabadilika badilika sana. Tusiwape muda, watakupa sumu ndugu utakufa. Hawana shukurani jamani, wanawiko kiwape hawashibi, walalamikaji wanachuki bwana. Kumbuka kwamba dui zako hawatoki mbali, jua kwamba dui zako hawatoki mbali nawe. Mini bale mima type badis, rudi kiki bani mima rizani. Kene mini mima kwekake, kiro chache panodo mima rizani. Ikiwa we ni masikini, maisha yanakupiga inakuwa furaha yao. Mikate bazi loni bela maye, mikate bazi loni bele kiruba bari kiruba balaru he kiruba. You know damnation to put you down, they wanna use a position to be up. Them plans are evil. Wanaongea kama kasuku, unadhani marafiki kumbe ni madui sana. Aha, ukiwa nazo ndugu yangu sifa zote wanakupa. Ndugu bila pesa wote wataondoka kama vinyonga, wanabadilisha sura, wanabadilika badilika sana. Tusiwape muda, watakupa sumu ndugu utakufa. Hawana shukurani jamani, wanawiko kiwape hawashibi, wanalamikaji wana